Akakurengera muri byose ukeneye inshuti idahemuka ikurwanira kandi ukanisha
ushaka ibyishimo ushaka amahoro ushaka kubaho mu mudendezo hamagara umwami niwe gisubizo igihe cyose abari ku murongo
Gutega matwi akakubera umunyamabanga ukeneye uwaguha amabara ukaguruka ukagera kure
urugendo rwawe urumwikoreze uzagerayo kuko uri kumwe